studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde alkemisar noga ile uruzuye jana yamda sokidu studio Tamani miden tawa ile maison de la presse do Bamako do. Jottino no do kabaruji di Umar Waygalo kanko no dirte do Mohamed Watara wonto oggi tamde to. O competitivity jaba buji examen baccalauréat yalti le malif e mangal mudu le temedere fu be bi ko buri sukabe chapantato e don passi suudu humni no kabaru di do golleji no wori le leedi meddi be kolliti wi wala fu ko so gal do dañal heba so wana musse ngabe kanyen pamino heddo golleji di ngori wattu jona be kolliti de police ngabe heddo mabbe heso waran darnede le nokko non kanko ministre kumni do kabaru deena golle leedi do hollitiri wi de kene wakkando mo yidno yimbe le jadobe kabaruji be wanta sagon tone jenginobe jande do wure leleedi ne indi ila talata jabbi non de be puddi murter mabbe balde tati wattu jona be kolliti wi don lami nokko no dirtet fsec douanier ngodo tobe kadaya e haaje mudun di wono no kabaruji mawdi ni jogino do bete hande di bismillah modon e hedade jaba buji examen ngadi no dirtedi baccalauréat di jalti kenyen le malifu e mangal mudu ko buru suka buudinaaji tem dron kanyu en ngadi goldo imugol wattu jono be kolliti wiide sa jeewi ko passi hakkun mabbe dan buru uyna chapantato e tatom le tem dere fu do jabbiki don chapantate di non be kollitiri wiide wattu jono kenyen wakande jaba buyi di ndokketende suka be hewbe jalti yaade jeewode le lycée ngadi di won passu won be passa kede ko be do suka be cifi do hen do faccitango Muhammadu Sama Seku e Mumini Sendebu
dan nokku lycée ba amnata jallo gonden 15h wodi joni yimbe le ngadbe daddon dirgol bakbe fuf ana gondi dogudo yare nokku do jaabuji ngaldo daddon dal takka woni daddon diral baccalauréat wattu mo yogabe huyi fasanne on wattu goto dun yogabe ka ana wondi e boy yonki nana jallo e giramu embe kay fuf no belti sanne sabi be kebi bural e ngaldo daddon diral kedo denamo
mi e girabe an nayono mi fumi passi mi anda jababuji jama ofu ka e juude an kay gasi tll ngonnomi e lycée Notre-Dame
o wili yonko goto dun woni ko kanko Issa Traoré o jogi o woni Moussa Tan kanko mo jeeda yimbe le nodirtebe candidat libre der jande science sociale dun o wadi dadondiral gal den o wili hore hebde bural kede danamo
awaji pese la
tss ngammi jababuji di gasi juudi mi lalinike hono cl yimbe le kewbe le nokku do ngammi dadondiral gal asa holitama wiide golle am fewi
ka wana non odo jongal o ka wuri o mettama sanne sabbi jawabuji di kollitivide bi ko debbo o passali ka dum fufu tawade mo yeli ko mawri ko bura ko hikka ko
effectivement c'était pour
gonga jati jababu bi an debbo ngarmi ewde ka dum gasse sabe de numero makko yo 928 haake e 920 gilla o fudi pa joni o filitaki classe mi don dardamo o tinno so lamdo jabbi mi ewa mawuri yo arande makko wonde back e test
yimbe le gombe to murten to nyongitibe iwdi le leedi malindi holitam wed nokko no dirte da kambera le temedere fu chapade njagom kibi passu to examen no dirta bakko le majjum kanko do no kumini do kabaru di do golleji lamir nudo suudu sar wuso holitiwde wala fu ko so galdo dañal heba so wana musse ngabe kanyen pami wattu jono hejo golleji kesi njaltinaade no kabaru jannende wori kedemo kanko no dirte Muhammad Mayoga kanko lami o do nokko ko mo sifi do hen do faccitango Muhammadu Sama Seku
ya sifi san do ndirobe ujuna ji temedoro e ujunaji sappo yon e ujunaji ndo e temedde taton e sappo e njotto gonno der yubbo inde o ujunaji temedoro e ujunero e temedde njo e chapande jeneo e jeneo goni ngarbe hinnade dadondirangal ujunaji chapande taton e ujunaji taton e temedoro e chapande jegomo goni pasube yosifa chapande tati e didi le temedere o do adad yawti mu rawanen o der sa lidindi dadondirangal hebi non wadede to tumbutu e gawutun e kanye der nokuji tibidi kabaru hono mena ka en e do faba minisma so bangal d'accord nyogitibe mbira hakki temre dido e jon inde mun en binda temadoro e chapan en jetto ngoni ngarbe nyande dadundral gal temdoro e sapoyon e janayo ngoni pasube yosifa chapode jegom e toppe sapo e go le temadere kudde kewde sombini gal ural hikangal tafun janginobe be bedurke famu du ko heewi bangi goddo dun faba mu kanake leri ndi dawrani sifaji jande de wadi mande
sekrab so ngabiddo be malame ande gal o do bayni triton mi joju modon no noddimi do dido numeroji didi kalon ko jiddon chapade jeddi joy chapade jitte nay sapo go chapade jeddi joy chapade jitte nay sapo didi sariyawol kesol bangi kasen le leedi meden di kanngol humanaade wattu jonono heejo police ngabe heengo wori le leedi di dido anyaaje bamama wattunde batu ministre embe wadno kenen le leedi di be koliti faabe jewto yalla hono denaago haani ni be de le leedi di kanko ministre kumni do kabaru denaago noddirte do Salif Traoré o holliti wiide dum waran dum faabo dum won police ngabe fayoto gendarme ngabe gombe le nokkobe jewa yalla hono kaani habirde yimbe lo gollobe golleji bondi kede ko mo sifido hen do foccitaango Mohamadou Samaseku.
Ce qui nous a amené à faire ça.
Ko wadi somin dawri dum ko botte gollido kumani de dido golleji kertari di ana bangal police be gendarme en ka de ngala bawde kasintinaade bangi goddo dun sifaji golle yoga na nyakibe den woni ko min jeli yu leedi men di tawradi do sifaji golle e mobde di fuf der gollido wotere tawedun yo nokku do kasintinaade fuf na kawrintina yude alhaali machine ngaji yade horgol do tewuji yimbe la iwbe ma do nokkuji di machine binali ngada fa yottaade Martin Gol Kumpa kabaruji kore on dulla wide wattu jun o jis en wawa fi nawtrade halatan woni halaji sede en ma yimbele cikitabe dun yata ciagal dalilaji hakika dalilaji tekudi ande kesa joni de newni dum fuf denno an hani nawtorden dum yudun beedari der imadraji di min gondi di di onon e ko man andina ma kabar mudum dum woni jawta gol lati dabreji gollirde kumani de kabaru denagu
saji de la reforme du secteur de sécurité
walde sagonto ne jenginobe jande do dowuri leleedi meden di ila talatar jabbinonde be puddi murtere mabbe balde tati kenya be gonno yaso yimbe njodobe khabaruji be kulitide be kaaja do lamir nokkuno dutet fsec jande do dowuri leleedi meden di o do neddo iwotom tiagal mudum dubbe bi hono ko be kalde laamu o ko le sappo jitti lewru me jabbinondu di laamu jeyal hono han tabiraade di do golleji be kuliti do lamir nokkuno dutet fsec ko sa jeyu golle golleji lobbile o do nokko fe kede mo kanko no dutet abdou malle o kanko ne secrétaire dal fedde no dirta sene sitnde ko mo sifido hen do faccitaango Mohamadou Samaseku
no reprochon au doyen de la FC
mi mettama fewde e kanko neddo buddo mi fufu boyde e golle lolirdo doyen jangindirde FSEC goobo joku rawenen uddi jangindirnde hakki lebbi nay batte kasidine mako leruji supplementaire didobo o yoko sutiri sukabe lekoybe notuji unyaaji didi kala jande mo be kasindini e landinde dun dodondiral gongal wattu mo sensible na wondi non e murtere golle tato o yoko o nawtori polisaabe hadde janginoobe nadde der classeuji di cakite e tobbe de yoko o saliki anditinde sariya wullo do kabaru leruji supplementaire lebbi jeegom arandeji di tawane o dawrani hore makko hakke millioji joyi e ujnaaji chapandi nay kalisi sefa hande woni balde di roberde murtere amen gollende so tilsi min dawran jaati murtere nde wala kaddi denno so lam o renaaki kabar mudum no dadan juude makko sabi yama dum wada hello der kabaru jande dudura de
fook le gouvernement fasse attention c'est une période très sensible.
Kenyan dum woni yimbele mbibe jabanay nugal sari ngal leleedi meden di be ngadi majjer mabbe be jehibe faabe joddo don suudu tele mon nokku no dirtel ortem den yimbele no dirtel lubar en joy en sembeji be chaaki be ton goto laami be do gube feddende no dirtel mouvement 373 holliti wiide be do yimbele joy en sembeji wombe daari fa barmina hakkun mabbe jaati wattu jono be kayfi suudu radio mawdu dundu dirtel ortem dum be bi wakande be ngadano majjer mabbe de asawer jabbinonde be jahay so jaltina do teleji dun di be ngadi noddango fewde ben tinno jeel hono kaani fondirde bibbe malion koobe furno dido golleji ngorri kede kanko noddirte do mali konate o kanko jottino kabaruji fedde noddirte mouvement 373 de comme sifi do hen to faccitaango Mohamadou Samaseku
kawo ne arrivé sur le lieu devant
wattu mi jotti ke ortem tun famin kinno maja amen jonde nokku goto e leej deejere e kanye tuttude be bataaki amen kolitowo yo horabe ortem be golla e le potal der suudu amen golli furbandu sabe boyi ko min taki wide ortem o latike filam o kala kabaruji de wi facinti taddi nanayi do golleji di gouvernement o gollata di bangal imadraji wuteji referendum o dun nonoka non jingannobe waldugol nugol seraji di tan ngatana hakkilo no bemini de min jottigi ton beta ko o wattu 8h woni ko min tawi ton jokolbe en tukube lolirbe lubar en be do kuliti min wide imade mabbe yo ribude min yo hadde min dun wadde majere amen do enne sabe yo komin mabbe non yu dende mabbe non denno be belnanta fay goto iwde nokkuji guddi warde gollude sagumun en gamabe ga
binam pour commune pour faire quoi que ce soit.
Union européenne et Royaume-Uni ngoni fabo tobe studio tamani
sikirabe jurnide ƴeela ɗon hen les région ngaji ɗi en puɗɗiran ɗo kuccalo ɗo wattu jonono jaleni ɗi kani wattirde ley hen koyɗe muɗum yalla sukaɓe ne keeɓa ngaalu guuram gurdam lobban woni fanda kawtal ngal woddu vision wondi e wadde toon nde ngal ɗo kawtal ɓe mbi ko yata yimɓele wottanaɓe capanɗe nayono gonnoto kañi heƴaɓe laamu o ten gardan faɗo moccuɗo fedde ONG nde ɓe noddirta e dam maliyeɓe gondi hokkidir toon juuɗe faɓe ƴeyalon sukaɓe joguiɓe tiɗɗa layiɓe kani heɓirde fa jangga toon goɗo heeƴan hani waɗe toon ko yiyata ley duuɓi tatinoɓe kollitiri wiide lanniniɓe ɗum yo walde nde ɓe noddirta kiddorɓe zeguel kañum lannini oɗo golle ɓe mbi ko anni wattede hen dowana ɓaado million ji temedɗiɗi CFA caggal muɗum ɓe ƴewton ɗo nono gaari baɓe ɓe duuɓi muɗum mbata duuɓi jeegom fa yetto yo duuɓi sappo enen no kani tawirede ley ɗiɗo golleji golleji ɗi garan gollede le commune motti sokura kañum e duwansa ten garan timminiren fa ɗo seguɗo ko yata yimɓele ɗum ɓuuri ɗum jatinoɓe tifiri wiide ɗum won ujunaji sappo ko yata ujunaji capanɗe joyom e jeegom noɓe kollitiri wiide iwɓe le nokkude muɗum gonɓe ley laamu ñono kañum e san kañum en gondi e fabire to ñanduji wattu jonom ñanduji koɓe anni fabirede ko dowana yafa e tonnuji capanɗe jeegom maaro e tonnuji sappo capanɗe tati e jetti ɗum wonon gawrinoɓe tifiri wiide lanniɓe oɗo golle suudu ministre humnino kabaru himme e yurmede le leydi meɗen ndi sakiraɓe ɗo katte ñalawma hande kabaruji meɗen ɗumi jowti on sanne heɗade heejoji amen fa hande kedde heɗade holno andirɗonno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana wondi wassalamu